আছে কাজে।
No.
Amen. Thank you. kansa ni kudana ni kunjara kabila
Thank you. Yeah.